Goi goi, ah, weje lambo na utakwenda uma kautoboi. Ugai gai, tulu na kudai, we utapanda mbaka defender na Mungu akutoimo. Ona nataka, kukopa ilikuwa lusi kulipa matanga. Changu nataka, au kunywe wanzuki mkufate na panga
eh. Kama upepo mama, kama upepo twende. Kama upepo mama, kama upepo twende. Kimkutana fuwa, kimkutana kula, kimkutana kijede kilejesha tatua. Kimkutana fuwa, kimkutana kula, kimkutana kijede kiwetunza tatua. Nipe nikupendia mambo ya kireo, umetunza video, unaleta kiredio. Aibu yetu, aibu yake, aibu yake mwenye.
Yeah, yeah. Na 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 na. Unanichukulia baya, unaniona taira. Unanichukulia baya, unaniona taira. Kama mbwai mbwai, ili kwangu deni. Sona kifanya mjanda, mindo mtoto wa mjini. Kama mbwai mbwai, ili kwangu deni. Sona kifanya mjanda, ntakuitia wauni. Zile mpigiri chalista, irizote kulipinua. Kwenye kulipala yangu, bichi boy unazingua. Zile mpigiri chalista, irizote kulipinua. Kwenye kulipala yangu, bichi boy unakimbia. Wewe! Nataka hela yangu, nilipe nisepe. Nataka hela yangu, nipe changu babu, we vipi.
Waya waya, nivutie waya. Waya waya, cholo tachi waya. Waya waya, nivutie waya. Waya waya, cholo tachi waya. Kabe kintengi shembodi boni. Mama body body, I think it's your body body. Mama body body, I think it's your body body. Mama body body.
Go back to supply me number, supply me
home studio.